angithi ngiyohlala nawe kuze fike usuku lokugcina. Ukuphi konke lokho wasungishiya kanje? Angithi ngiyophila nawe kuze fike usuku lomthatha. Ukuphi konke lokho wasungilahla kanje? Angithi ngiyophila nawe kuze fike usuku lokugcina. Ukuphi konke lokho wasungenza kanje?
I know.